This one, yeah. Scoffy bunny, wetty, yeah. And me not to time again, again, now. Sabi subida, divinti pia subisa. Nenzi kiza, antwale jia subisa. Give me life, better, better, better life. Ajay, and it's the life that people can never deny him. Yeah. Amo kwano kwenina, sina baku sina mwala. Baby runji vina vina, ya vipele nga vila. Wamanyi ya singile mikwano, mugezeko na mjuli yoyo. Uno wamanyi ya singile mikwano, Yoye katuna wese no Kakuwe story ya sema Ono sema yali ya sikari Gataina ya daka gari Ngovula mute bunyuma walai We ya senga yesu Ngovula mwe wajoka Wenjo kere ya sema Ya fuka landi roti Asomo loku chusavyo nevi alema Ne yali omulema unadambula Jango la vemu kama vyakula, vyakula,
vyakula.
Wamanyi ya singile mikwano, mugezeko na mjuli yono. Uno wamanyi ya singile mikwano, uno munuji nyoye katuna wesino. Ataina rentyo fukala nirodi. Mwaka kuna kuonya zironi Ndabo mwafo fuka bilodi Yako na vie umusa Keno wamo kwano kwenina Sina baku sanga mwala Baby runji vina vya nina Yobi mpira yunga bilida
Yako
na Wamanyi ya singile mikwano Mugezeko na mjuli yoyo Uno wamanyi ya singile mikwano Uno munuji nyoye katuna wesino Asomo na kutusa vyo nevi alema Nea nyomula na unadambula Jango na vemu kama vyakula, vyakula Give me life, better, better, better life Ajay, and it's the life that people can never deny him Yeah.